EMP Records.
Ura mangu genje, ikure mari ara ikurota. Baby romantic, siwezi waza nikikupoteza.
Subiria, subiria, nikisubiri mpenzi. Sinilikupa mapenzi, narudia baby. Ukinitoka baby tauma, na mitakonda, yeah.
Cause nobody compare to my woman. Urivyo mzuri kama dori, roho yangu tabani. Toka zamani, bado ni wewe natamani.
Patanga meze jimi love, nitakupeleka kwa mama. Sina ujanja na kupenda, bukunduru mesinguweshe.
Namona tunagombana nabisha napigana.
That is so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine.
That is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It means yours never Sunday baby, but you know. But our song is on repeat, saying I love you darling. Don't get me tea, maybe. Still I will love you, baby. Ukinitoka, baby, nauma. Na mita konda.
Cause nobody compare to my woman. Ukiuliza majirani, lakini wawe na tamani. Na ukisema sifai, akisina amani.
Patanga meze jimi love, nita kupeleka kwa mani.
Yeah.